ngikhonsele insimbi mashosha singena scratching sengaphathula isikhindi novest kolayi nanini nanini lova mina ngidale sikanje namanje kusemini kwirephi kuyohlale kwina mina mina ngimini namanje ngiyaprove irephi yaphila kumina lama menemene azohleba yozetele mina ngithi phela ngisabile akufuna ukubona ulove Mrs. Soup ephakamisa usikisi mobhayisi sengakubambe mina sikhudule ngesokisi thina sijampisi nango 6-10 sengakuphaphamisa sigcwalisi lokishi sikushayisa uhula hula qede zithi mamathula ngithi ubhizi usekhiphi isidumu ngiyababuka labafana nabancane banzela ngoruvesi bayayigugumeza kanti umoya logcwele emqolo imiqondo yenu ngiyayikhathaza indoda ngibamba ngigundi intshebe phela ngisebenzi ngokhathaza
Masosha kithi, siphakamisa isitradi kwela kithi. Wohlehlela le, infinity sifikela ngithi. Hayi bo, bathi bavala indlela, safula indlela, sashona phambili. Banyanya bonke abafika qala nje bona phambili. Ithina inkunzi kwela kithi, ithina siphethe kwela kithi. Basithatha kancane kanti sobadlova thina. Hawu thina saphezulu. Business, I find a bomb in the inside of my